another pick of rain, pussy evaporators, like a bitch, another pick of rain, pussy evaporators. Meeting John Dale, Junior Wing tonight, point a finger, meeting John Dale, Junior Wing tonight, point a finger, why? A former god, but they covered discussion, I recovered from a god, but they covered discussion, I recovered, why? Fighting crime with a bunch of low saying, Jimmy Carter, fighting crime with a bunch of low saying, Jimmy Carter, whoa, 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 whoa,